Hello, hello, sanbona nemakhaya. We are back as iDurban Network. Uhlelo ke olumnandi podcast yenu yaseThekwini. Igama ngusiya ngihamba no.
Igama ngosabela Ndabase. Much appreciated to everybody who is supporting this podcast.
You know what? Sinabantu mfowethu who have subscribed to our channel on YouTube and they are commenting. So nje we wanna say shout out to everybody who's supporting us, to anybody nje osherayo, because you know ku YouTube uyakwazi ukuthi uthi share, then you copy the link and paste it wherever you want. So siyabonga kakhulu kulabo abanathi kulempi yokuthola ama subscribers. Thank you so much, and we're doing this for you. We build all this beautiful content because we wanna give you the best of what is happening khona la eThekwini. Ningakhohlwa ke ukuthi we are sponsored by Native Guards, a security company which is based here in the city of the Durban. Njengamanje ngizontshela something nje a crisis ku topic yethu yokuqala eyenzekayo. Bekule khalwa ngento ze food poisoning, kodwa nje khona umbuzo engizowubuza umfowethu obaluleke kakhulu before siye kude. Are we winning the war against food poisoning?
I think it's still going to take time because it's something esingasize sazi ukuthi what exactly is the cause. Ngoba abanye have sort of came out with some videos abonisa ukuthi there seems to be an agenda that is running behind stuff, which is like to get rid of the population or something. I don't know. So nazinto ezinjalo ezivelayo, but you know, like abantu can say whatever, you know.
Ukhatha nje, sorry, one of abantu osho leyo nto uDr. Aaron Motsoaledi, interviewer uJJ, we all know uJJ, so wambuza ngalento wathi there might be a chemical which is used kulezinto lezi, not ukuthi mhlampe ukudla kusuke sekubolile or ama-ships asuke se-expire.
That is also things that are coming out, abanye saying that these people, they want land, they just want a space, my township, and like, they just, or they can do whatever it takes, for that thing to happen. So,
should they want to eliminate South Africans?
Precisely. That's why the pesa and because they know ukuthi mhlawumpe isizwe singangakhula asazi akusinto esingaze siyigaranti, because into nje eshiwo abantu, you know, engenayo into mhlawumpe ebambekayo. But however, hence I've highlighted even last time ukuthi i-food poisoning it goes wide as to say ukudla okudliwa abantu odwaphi, kuthengwaphi, zonke
lezi zinto
sesenza kwaba yinoma ukuthi into esiyifice esitolo samaPakistani siyayithenga singazange sazi ukuthi odwephi. So I think it reflects back ukuthi days before mhlampe ey'nkathini ey'ningi ey'dlule ukudla konke okudliwayo bekwazi ukuthi kuphumaphi. That's why they were recognized supermarket, ngoba kwakwazi ukuthi should there be anything happen, they are held responsible or accountable.
This brings us to our first topic, mfowethu. Iy'ngane zaseKhuvi Primary School zingena ema-tuck shop abo laba, oh my friend, ama-Pakistan eLimpopo. Zachitha nje yonke into ephakathi as part of a campaign against the food poisoning.
Ngizwe impela into yaseKhubi ukuthi iy'ngane zichitha ama-shifts agcwalisa umgwaqo and stuff, and I think loko kubonisa i-unit ukuthi ziyazwelana nento eseyenzekile ezweni lonke lokufa kwey'ngane ey'bulawa yila ma-shifts abuya ey'tolo zama-Pakistan, for which nami nje on my personal capacity ngiyaqhuquzela ukuthi kube khona into enziwayo ukubonisa ukuthi abantu baseSouth Africa baneme ngale simo esenzakalayo ngoba uhulumeni wala uma kwenzeka izinto anganaka leyo scenario leyo incident then angabe selandelela okanye akhe into mhlawumpe ezoba umuqa noma eyiproject ezobe idila nokulungisa lelo phutha. So kuhle ukuthi abantu base South Africa bayisukumele ekhathini eyiningi ngoba uhulumeni wala usebonisile ukuthi uhulumeni kakhulu osave ama-personal interests then iyinkinga zabantu at large.
But we have GNU which is a collaboration of different political parties. Do you think mhlambe or don't you think this gives us an upper hand ukuthi if ANC as uhulumeni okade lokuphetha isikhathi esiningi udonsa inyawo then kunabantu abakhona eceleni to lift them up?
It is like an advantage right now ukuthi sekubuswa ngokuhlanganyela into that we can call maybe a coalition of some sort. Iyasiza kakhulu, however idamage isinkulu kakhulu to an extent ukuthi okunye kwezinto ezenzakalayo abakuboni nabo ukuthi kwenzeka kuphi okanye abakuunderstand ukuthi kwenziwa yini. So it is about time ukuthi abantu base South Africa bareze ama issues bawaveze obala ukuze nabo bakwazi ukubona izinto ezenzakalayo ngokuhlukahlukana kwazo eyindaweni eyihlukahlukene ngoba loko kuyosiza kakhulu sama South Africans. I think ephinde futhi isize abantu base South Africa ngoba i-social media seyisezingene kulona njengamanje for which kuyasiza ukuthi kusheshe kusabalalise into ekuwukuthi ikhathaza umphakathi waseNingizimu Afrika.
Mfowethu, going to the next topic, sizibesizwile ukuthi iMK i-release i-list yabantu yama-members in particular azohelda certain positions within inhlangano. Siyazi ukuthi umnumzane uWillis Mchunu who was at some stage mayor yakhona la eDurban i-premier ukuthi usethole isikhundla sokuthi uyena ozophatha iMK KZN.
Noma singakazizwa zonke izihlalo eseziphumile but sesizwile impela ngoWillis Mchunu zomunye umuntu vele osanda ukujoyina iMK after esebeke ukuthi akenelisekile kwi-ANC akanakiwe blah blah blah. So finally he decided to join the MK and usebekwe njenganomuntu ozoba ikhanda KwaZulu Natal. Siyazi ke amagalela akhe experience yakhe kwipolitiki in terms of bringing people together zonke lezo zinto. Ngicabanga ukuthi bambeke ngokumazi ngoba amagalelo ube nayo usebenzile kuma political structures ahlukene, governmental structures ahlukahlukene. So ngicabanga ukuthi uyi-candidate e-right impela ukuthi mhlawumpe inga-leader MK, having to bear and consider ukuthi MK phela kusaseyingane entsha. So kuyadinga ukuthi babeke labo bantu with vast experience in terms of guiding abantu abasakhula in as to shaping iqembu lakho. However, phela omunye umuntu angabheka ukuthi mhlawumpe usekhulile ngokomnyaka, he won't be having the needed energy in terms of carrying the masses forward with regards to MK. So kodwa ke ngamagalelo nange experience ngiyacabanga ukuthi kuningi azokwazi ukuthi akwenzele iqembu leMK.
Isikhundla esifanayo nesinikezwe umnumzane uMchunu KZN saphinde sanikezwa uMkhwebane eMpumalanga.
UMkhwebane nawe uphinde wathola isikhundla sokuphatha okanye sokulida iMK kwiprovince yaseMpumalanga. Ngicabanga ukuthi ke naye umuntu olidile mhlawumpe eyikhundleni eyithile eyiphezulu okwenza ukuthi ke isipiliyoni sibe khona ekutheni akwazi ukudilishana nabantu ngoba lento yokulida ayigcini ngokuthi mhlawumbe ugood ekutheni uhlanganisa ama structures kodwa iphinde isho neexperience yokuthi uma izinto ziba nzima uyakwazi yini ukuba calm and collected ukwazi ukuse ukusolve a situation ngendlela ekufanele uyisolve ngakhona I'm very positive ukuthi umuntu wesifazane ozokwazi ukukhera leyo burden akwazi ukuthi abuse MK okanye ayikhulise mhlambe to a position abazibona beyiyona in the near future
kukewa nenkinga yetimela zingekho for a very long time since the inception of COVID-19
mm-hmm.
in 2020 but it seems like ngokwala eKZN or eDurban in particular itimela seyibuyile sezikwi capacity ejwayelekile like it used to
yes it is true however azistophwanga i COVID-19 I think kwathi ngalesikhathi kwehla amandla ama SOEs okuyinkampani ezisuke zingaphansi kwahulumeni kwaba nento eyiningi ezazilimala esazi kahle ukuthi into eyenziwa kakhulu i-corruption ongabala kona i-money laundering and other stuff kwagcine kwehlisa ke amandla oku-operator kwama SOEs for which u-Transnet was one of those victims lawa athola ukuthi kakhulukazi ama-operation akhe ayathinteka futhi agcine esegcina wazawa kanjalo-ke iy'timela kwase kubuya-ke uPrasa okuyena owagcina eseheada ama-operations aka-transport under-ke yena transport yama-SOEs kubalwa nabo o-Transnet nabanye abasondele kodwa abama-SOEs e-transport ngaphansi kwahulumeni wenza kahle-ke uPrasa kuningi okuningi kuningi azamile ukukushintsha waletha no-Gautrain wazama ukulungisa ama-railways othola ukuthi mhlampe abeseney'nkinga there and there uyazama even though kune-corruption eningi esabikwa nakuyena kodwa-ke kuhle ukuthi sibone iy'timela zibuyela kujantshi okuchaza ukuthi more and more options for abagibeli bangagcini sebegcina bexhashaza mhlampe ama-mode of transport othola ukuthi awanama-regulations
mhm mhlampe sisayiyona le nto yey'timela can we foresee a change even with transportation or in the transport of impahla lezinto esasiyibuza ngamaguzu mhlambe singabona zibuya ngoba there's been an outcry of ama truck asegcwele kakhulu emgwaqeni le dumile o N2 o N3 kanjalo ukuthi agcine cause ingozi or agcine evala umgwaqo noma uhamba uba ne-delay because of these trucks akade ngekho ngesikhathi samaguzu
siyacabanga ukuthi mhlawumpe uma kungaba ne-political solution because zokhumbula ukuthi okuningi okwenzakalayo manje kubuya kuyona ipolitiki futhi kuyophinde kusolve iyona ipolitiki ngangangani na ukuthi ama-truck amaningi asebenzayo njengamanje uma ungabheka amanye wawo a-ownwa abantu othola ukuthi bakupolitiki okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bagcine beqhamuka ne-solution in terms of bringing goods back to the railway kodwa kuhleke ngoba ama-goods eyinye imode ye-transport engazange iphele kwathi noma kwehla iy'timela ngokujwayeleki kodwa ama-goods ayeloko khona kuwukuthi wehla umgqigqo wawo nenamba yawo okwenzaka ukuthi iy'mpahla ey'ningi igcine zitransportwa ngawo ama-truck kuyoba kuhle ukuthi mhlampe ngelinye ilanga kube khona umuntu oyoqhamuka kupolitiki nengqondo ehlukile yokubuyisa back iy'mpahla emaguzwini ukuze kuhliswe inamba yama-truck abulala umgwaqo akhoza iy'ngozi nagcine futhi uthole ukuthi adlisa abantu ababodwa emgwaqeni
mhlampe mesibheka nje sesiyivala yona leyo portion abantu bakhala kakhulu ngokuthi njengoba usho ukuthi ama option mancane amatekisi abiza mhlambe izitimela njengokuthi ziya mhlambe emlazi kwamashu khona amalokisho othola ukuthi asifiki khona mhlambe komakhutha mhlambe do you think government mezibuyisa on a full blast izitimela mhlambe ede nama no line mhlambe ukuze nabanye abantu bakwazi ukuthi access
ngiyoba nzima impela uma esahlulwa ukumaintaina lama routes lawa anawo let alone edaya ama routes from what we already have. Ngicabanga ukuthi iproject eyothatha isikhathi ukuthi yenzeke kufanele kakhulu bazame ukuconcentrate noma ukufocusa ekutheni balungise already lo line asebelimele. Again kuyofanele kubhekisiswe ukuphepha kwabo-ke online ngoba siyazi ukuthi online abaningi babulalwe abantu akade sebefuna ukuzenzela bona inzuzo besika ojantshi abanye akade bevikela ukuthi kubuye izitimela ukuze imode ye-transport yabo iqhubeke yenze inzuzo. So maningi ama-factors okuwukuthi ayathinta la ekufanele ukuthi bawasukumele uma befuna izitimela zibuyele kwi-blast ekade ziyiyona before.
Ukufa kwabantu kubukeka engathi kuyakhula South Africa abafa ngeyikhali nge-violent, it's a violent crimes abanye abagulayo mhlambe ngezifo ezithile ezinye ezisuke zingalapheka kodwa zingalapheki juthu mhlambe ukugcwala kwezibhedlela ukuthi azikwazi ukugcina ikhethara abantu ngendlela isho ukuthini lento nge-health yethu even nangokuvikeleka kwethu-ke mhlampe ngokwepolicing
kusho likhulu I think there has to be an improvement kakhulukazi mhlawumpe ku-health system. I think kunamazwe esidlelana nawo njengano-Cuba ane-health system esezingeni eliphezulu. Ngiyacabanga ukuthi isikhathi lesi sokuthi mhlawumbe asuke iphethini uhulumeni wethu in terms of ukunyusa ama-services laphaya ku-health system kuyibhadi nechilo lokuthi kusasenama-clinic ofica abantu bekwazi ukuhlala usuku lonke bengazange basevwe. Abanye uthole ukuthi ufika ugulela ukufa, omunye ulimele, uthole ukuthi kuyadileyeka in terms ukuthi akwazi ukuthola usizo. Lokhu kubonisa ukuthi mhlawumpe uhulumeni wethu udonsa iy'nyawo kakhulukazi mhlawumpe ekutheni aqashe ama-personnels enele ekutheni akwazi ukubhekana ne-capacity yabantu abangena kulezo zibhedlela. So kuyinto mhlawumpe esingayinxenxa nje sabantu in general ukuthi uhulumeni akanyuse izinga lapha ezibhedlela aqashe abantu aphinde athole nezinsiza ezifanele imishini efanele. Kunezimo eSouth Africa ofica izibhedlela ezinkulu ezithembekile ofica uthole ukuthi uma ngabe umuntu efika khona kuthiwe usizo olunje asinalo sokudlulisela esibhedlela esithile kodwa uthole ukuthi isibhedlela leso esanjelwa abantu abaningi okanye ekulindeleke ukuthi ngabe sinayo yonke into efunekayo. So I think mhlawumpe lokhu kuyi-homework kuhulumeni wethu ukuthi akanyuse izinga lokulapheka kwabantu ezibhedlela kakhulukazi ama-resources azokwazi ukusiza abantu kanye nama-personnels azokwazi ukuthi abe khona abantu basizayo.
Khona into ku-government ekeyahlongozwa engathi umongameli wagcine eyiphasisile angisakhumbula igama layo NH what had something kodwa eyayigunyaza ukuthi uzokwazi ukuthi ungenayo i-medical aid uyongena kwi-private hospital then whatever ozolapha ngayo kuzobhalwa phansi isikweleti sakhona sizokhokha u-government. Mhlawumbe do you think into esingayiboni iqhubeka noma kwase kubluffa nje abantu?
Kwesinye isikhathi it takes a revolutionary mind to implement certain things. Uma ngabe kungathiwa abantu bala mhlawumpe bangaqala uma enenkinga afike aye mhlawumpe ku-private hospital mhlawumpe aphushe ukuthi asizakale khona ibese ibill ezoqhamuka lapha ehand over ku-government. Mhlawumbe la singaboni izinto zishintsha ngoba e-South Africa enye into ingakhulunywa for over 20 years, but uthole ukuthi there's no implementation.
I-Adams enye indawo ezibuka seyishintshe ngempela zaba ama-suburbs, kodwa idominiswa abantu abamnyama. Mhlawumbe ku 100% abantu izindlu zabantu, mhlawumbe ama-Indians wabelungu ongayifica, it's less than 2%. Mainly abantu abamnyama yibo abadominatile khona, and indawo isikhulile impela, isi-same like umhlanga noma ngingahluka phela, kodwa uma ubheka i-potential iyalapho. What does this say about us black people managing to create our own suburb?
Kuhle kakhulu ukubuka into enje. However, I feel ukuthi uhulumeni akayixhasi ngendlela efanele. Kanjani na uma ngabe ilokishi lidevelopa into a suburb? Kufanele naqala afaka imigwaqo, afaka ama street lights, into enjengalezo. I think yona into eseyishoda iAdam sabantu sebebonile interest yokuthi they can build beautiful houses. iAdam sufica izindlu eyilingana nama suburb rate phezulu. So indawo abantu asebekwazile ukuthi bazakhele yona bayibeka ezingeni eliphezulu elithusayo. Uma ngabe uya eAdams uyathuka ukuthi kufanele ngabe kunegap engaka between abantu abamnyama nabamhlophe, uma abantu sebekwazi ukuthi babeke izindlu zabo kulelazinga. Siyakhuthaza kakhulu nje ukuthi abantu abaqale bakholelwe kakhulu kwi-property, ngoba i-property once so decide ukuyirentisa, it becomes an asset for which seyiyaqala iba i-business kuwena, then iba i-liability kuwena. So siyakhuthaza ukuthi abantu bakwenze, sikhuthaze nohulumeni ukuthi akasifake isandla lapha, ayifake imigwaqo, awafake ama-light, enze sure ukuthi indawo yabantu abamnyama uyayisupporta, because already isizibonakalisile ukuthi iyindawo efuna ukudevelopa.
Iyindawo efuna ukudevelopa lapha emakhaya. Ningakhohlwa ukuthi we are sponsored by Native Guards, a security company which is based in the city of Durban. Bengabe ufuna ama-bodyguards, ufuna i 24-hour patrolling, they are there for you. You can visit their website, which is www.nativeguards.com. Njengamanje siya ku sports. Oh yes, ku sports ke siyathola ke indaba eyiphambili ukuthi umfana wethu olapha eGibhithe eEgypt uPhesitawu ukuthi ushayile igoli naye eliyipenalty kumapenalty abagcine bewina ngawo izolo, bewina yona i-Egypt in Super Cup.
Yes.
So siyathola ukuthi naye impela uyishayile igoli lokuthi a-contribute ukuthi i-team iwina. Ithini lento, ngabe i-form yakhe is it back or he's still crumbling?
He's struggling with the form over I think it's been now a struggle, and akasabi lo Phesitawu that we used to know. Obvious it can be different factors, environment mhlampe akuyona, ama injuries might have contributed. At some point we heard ukuthi he was trying to force the move out of the Al Ahly, so ngeke size sazi mhlampe nalezo zinto ziyayi affect i-performance yakhe. However, siyacabanga ukuthi mhlawumpe kule season kungenzeka mhlawumpe aze nento engcono, ngoba lately he has not been himself. Even kubafana bafana ugcine sengabizwa, okanye uma ebiziwe esestarter from the bench. I think ukwehla ke kweform yakhe lokho okuloko kudonsa isikhathi eside singazi ukuthi kuzogcina kulungile.
Udlalile kubafana bafana bemthembile kuma game okugcina nje awadlala, awathola amathuba awaluze. Lento ithini ngomdlali ke sayibona lento iCry kushalulile ukuthi a player is given an opportunity to play, he's getting the ball inside the box, mm-hmm. but he fails to convert.
I think comfortability sometimes yabasha abanye abadlali uma ngabe enza kahle akabe sabone ngathi kufanele akhule so lokho kube sekugcina kuba inkinga kuyena ngoba uma ngabe sekufika izinga webhay abanye abadlali sebebona ukuthi yiphi kahle system ayisebenzisa ukukora amagoli the time sebe master ukumaka in terms of avoiding him scoring more goals ugcina manje usuthola ukuthi akasakwazi ukwenza ngenye indlela ngoba yena ngalesi sikhathi ekora amagoli wabona ngathi usefike endaweni e-right wangabe esazama ukukhula so ngibuke ngathi mhlawumpe iyona into ebashayayo however ke kakhulu uPercy Tau ngingathi hey maningi kuyena ama factors kodwa nje for uPeter Shalulile I think he's still trying to foster or use the same way he used to score goals whereas I mean abadlali sebeyimastile indlela adlala ngayo kodwa ke nje naye uyiluzile futhi iform kakhulu ngoba kuyenzeka athola amathuba endaweni akade ethi may wathole kuzona enze kancane so he just needs to improve his game otherwise for Mamelodi Sundowns he'd be permanently out ngoba baningi abadlali asebenza kahle abadlala futhi the very same position that he plays
indeed he's as a spoiled leso but nje sesivala sivale nge item eyodwa mhlambe yom music or one topic yom music inensizwe yenza umaskandi edume ngokusowenka abanye bagcine bemrecognize among ngokusowenka more than music they know him as usowenka but not recognizing him as a musician as a musician they don't even know some of his songs bamazi kodwa most abacule mhlambe ingoma yakhe abanye abayazi speaking of quality umfokabiyela will we ever be in a space whereby i brand yakhe iyokhula to a level whereby his name as Usowenka will equate to his name as a musician?
I think energy noma i-time noma slots asithola usebenzisa kakhulu epusha indaba yokuthi uyaswenka then pushing his music for which I think i-talent lakhe is not that bad baningi abantu othola ukuthi banethalente elifana nelakhe mhlawumbe ongeke uze uthi hey wow kodwa uthola ukuthi they've got big names and stuff abanye abanaba ama big names is even better than them musically so ukuthi nje namhlanje at some point he just need to use whatever platform that it get to promote his music rather to promote his fashion
injalo lento kuthiwa kumele kakhulu asebenzise ama platform athola uk promote music this is the Durban network selivala uhlelo lwesila namhlanje ungakhohle ukuthi ke sikhona la eThekwini ke sishutshelwa iyona iBlack Room Pictures igama ngosiya
igama ngosabele ndaba seqhubekani nganiza kwethu ni subscribe qhubekani ni support loluhle
thank you